bamutwala awatali musango bamuyita mubbi ne bamuyita manya awatali nsonga abatamumanyi nga bavaayo baboogera ebijweteke naye kale yasirika bambi yayamanya amazima bamuvuma bingi ne bamukuba emigo yavaamu omusaayi yatunuulira maama we maliya mulaba nga tula okuzirika naye yakola kabiki yesu okinoonya tewali bakomerera yesu ne batekamu efujjo kabaka wa bakabaka yafa bwe make
www.mp3ugandanmusic.com.